Isaiah 62:1. Ngenxa yesiyoni angiyukuthula, nangenxa yeJerusalema angiyukuphumula, ukulunga kwalo kungakaphumi njengokukhanya, nokusindiswa kwalo njengesibani esivuthayo. Verse 2. Izizwe ziyakubona ukulunga kwakho, namakhosi onke inkazimulo yakho. Uyakubizwa ngegama elisha eliyakunqunywa ngumlomo kaJehova. Verse 3. Uyakuba ngumqhele wodumo esandleni sikaJehova, neqhele lobukhosi esandleni sikaNkulunkulu wakho. Verse 4. Awusayukuthiwa oshiyiweyo, nezwi lakini alisayukuthiwa incithakalo, kepha uyakubizwa ngokuthi ontokozo yami ikuye, nezwi lakithi ngokuthi oganileyo, ngokuba uJehova uyathokoza ngawe, nezwi lakini lendile. Verse 5. Ngokuba njengensizwa iganwa yintombi, kanjalo amadodana akho ayakuganwa nguwe, nangokuthokoza komyeni ngumakoti wakhe, uNkulunkulu wakho uyakuthokoza ngawe. Verse 6. Ngimisile abalindi phezu kwezingange zakho, Jerusalema, abayukuthula nakanye imini obusuku, nina eningabakhumbuzi ngoJehova maningaphumuli. Verse 7. Futhi ningamniki ukuphumula aze akhe iJerusalema, alibeke libe indumiso emhlabeni. Verse 8. UJehova ufungile ngesandla sakhe sokunene, nangengalo yamandla akhe wathi, impela angisakuzinika izitha zakho, amabele akho abe ngukudla kwazo, abezizwa bayuliphuza iwayini lakho olikhandlekeleyo. Verse 9. Kodwa abaqoqileyo bakuwadla, bamdumisa uJehova, nabaqoqileyo bakuliphuza emagcikeni endlu yami engcwele. Verse 10. Phumani niphume ngamasango, nilungise indlela yabantu, hlani uhlelo umendo, niwakhiphe amatshe, niphamisele izizwe ibhanela. Verse 11. Bekani uJehova uyezwakala kuze kube sekugcineni komhlaba, ethi, yishoni kuyo indodakazi yaseSiyoni ukuthi, bheka insindiso yakho iyeza, bheka umvuzo wakho unawo, nenkokolo yakhe iphambi kobuso bakhe. Verse 12. Bayakubiza ukuthi abantu abangcwele, abahlengiweyo bakaJehova, wena uyakuthiwa ofuniweyo, umuzi ongashiyiwe.